DutchMsafi.com
Makuchale on the beat.
Iso
Kujiza chiage Wote mbebe
Nasema sina chuki nawe Sina ila we unanichukia Sana mi masikini kama wewe Sina uwezo wangu wabamia ah. Ukinisema miyangu ananiendea Wewe siyo mungu seme utanizibia Nichuki tu, nasa kofitina Nikipata kidogo kaloka na kusonona Nichuki tu, nasa kofitina Nimenunua sabufa unatangaza dunia nzima Sikia msikie,
saunja sabufa iyo saun.
Sikia msikie,
saunja sabufa iyo saun.
Nisiki wangu he,
saunja sabufa iyo saun.
Unanichukia Hata siku moja sijawahi kukukosea Izo zambiza bule tukaka unajitakia Ila mungu yupo ipo siku atakisikia Kilio changu Nakula matembele Kulala kwa shida Nikipata na mshukulu mungu nikikosa balida Nisha zoea kulala nja Wala siku jua kakuna siku nitanga Nitakuwa star Na wapo alo nikata Mekipindi Na zulula kwenye mita Lo ananishanga Siki ya mzikie
Saunja sabufa iyo saundi
Siki ya mzikie
Saunja sabufa iyo saundi
Mziki wangwe
Saunja sabufa iyo saundi
Wena upende
Saunja sabufa iyo saundi
Mungu baba mungu ye chumbariki sana mama kena mie Mama kena sama westie Divau Sapo danji minari ugengu wa bongo Najitu mazuna babadura wa bongo Weplo skuta na deo kanda wa bongo Kibenteli mama shajoni wa bongo Na babiloni ifani nime kuchapo Unakawa na tonge unasingizia masera Toka pa Weni so Colombia Awabidinyo Colombia, amenijata
Makuangwa makali kutoka kwa DutchMsafi.com